Tech Macavela, né? E lá que piva parle vanga espola, né? Já te dizia lá que eu ia a curtir na Itai. Lo que escuta, engata na curia eu. Vanga sem ele quinha ainda. Antivitez. E fale no fui na mina, no mande no fez. Olha.
Espola ao sambi, rua matumbani, o telele e o sangue.
Olha.
Nilego piva mzantanyok. Jambe boy the gate, bakulombe na shibongo.
Espola.
Espola awusambi, huwa matumbani utelele ibusangi.
Espola.
Nilago bifa mzatanyoko. Jambe boy the gate, bakulombe na shibongo. Ni heavyweight ungenta kuli futu ngaringet. Ningena parlamenti first nilawa kibanget. Nimbale pala tava, ntae mkwa mna undercover. Ani hileli hilerik na mali tichinara. Ani mibit ni mtuela varu mleka tuskava. Michaba kufesa microphone mwemi mtela nkari. Utanzi acapella spoiler kombo kurupari. Famba jiga leka next loko urintari. Isu twini kura utleli nzenga RDP. Kote bela 6-9 no 1PPT. Tika kote prora studio lesha MMP. Just because you shoe is seen and she na hit. The fake fans tiku dzwela kurupiva mtizo. Loko nitunzuka kahle wo utanze hendzu. Waka wazama soti jokes mara siku fun. Famba chona Trevor Noah meva stawa bet. Ninge kutiki wesh polo nga seza u catch. Mana bupilo you tikin just because on June. Flow ya bana vale crash uivangela moon. The big five asu joli sui panana nzaku. Wo usonga ram timbani kosa miringani. Corresponded to tracks na hi album. Kuru wena osa veji nagu kususankano. Gala juda harri chinja sound gala juda. Ubiva mtizi shili shungo komba kuru domu. Novo devil ujoinin ushute na shikova. Ambi mota miru for antemi minga chova. Miri mina metriki mara miti tleva. Wasu ilaba kuba king endu desperate. Position ile ya mtizi unge operate. Ina jokes tale crash get tolerate. Rap game na mtimba nunge separate.
Yeah.
Ino kurunge wa separate ne. Ansa heta kubiye buwele bafana. Na buwe undefeated.
Hola.
Espola awusambi, huwa matumbani utelele ibusangi.
Hola.
Nilago bifa mzatanyoko. Ujambe boy the gate bakulombe na shibongo.
Hola.
Espola awusambi, huwa matumbani utelele ibusangi.
Hola.
Nilago bifa mzatanyoko. Ujambe boy the gate bakulombe na shibongo. Uto bakfishi nashita uti fabange na toilet. Urepa shita utayo fana rubber bullet. Ni undertaker unga wari nuktele na casket. Aunti veli nuktivela piva mina forget. His track itlaba mbilwi nitsale okapa. Aunyuku wena shpoli ngaru haba fasta. Ambu uta na kriya wena ntami faka titla. Ntami faka titla. Papa gold stick maja akube mnua bakfishi. His beef unge iranzi ni itote chili. Sufuwa malevu sangi mara jumpisi wena kuruya wea mjoli mara mno wa tinfish.
Nukto biva mtimbani uku yinine 350. Now I'm full 350 ya wana wani. Umali ya mfumulia kufana RTP. Mkwena hola 350. So wena luku brega brega ya 350. Ike anyaka RTP. Skoma kuna una cash. Check.